Bani music
kilimeni uka pindi nimekuona tu na nimeshituka roju juu ulivyo ndivyo navyotaka umeniwosha moyoni shombo zimena sapaka niwe wako minataka uwe wangu maishani sema ndio ndio Kuganda yani kama guana na komando michezo ya kitanda kama tuko tanga baby when ukipenda roho when ukipenda roho Kataja jina kuwa na weburudani mimi sio limbukeni sina penzi loko sitoa jiboko mambo yangu moto moto yani vile uko sexy would you be my baby unanimaliza wanimaliza wanimaliza Magwana na komando, michezo ya kitanda kama tuko tanga baby When ukipenda roho, when ukipenda roho Are you ready? Be my baby. Umenishika, shika, shika